to what fungal lead. Lean to you. But I will shout along. Spong resists the sun. To my shits in pants. Mas naga figures catch you so linda. Linda. To my shabbing boobs, shabbing gold. Pelling for your spy. Linda. Linda. Linda.
Linda.
Mawutshela ukuthi ahlupheka ngokuba bakha umazi. Itshelelelo phumetshele. Mawutshela ukuthi akuhlangana empilweni yakho ngenxa yesibo. Ngitshelelelo phumetshele ngoba mina ngiyintandane suka kuleyo nkulumo. Chelelelo, pumechele, ngoba wakhiphisisa, bathileyo ngane iye vali usizo. Wawuxakeki lolalona iqiniso, mawukholwa iloko. Chelelelo, pumechele. Tungashisa impepho emsamo, thethisa abaphansi. Masingakafiki isikhathi sakho linda. Linda. Tungahlaba imbuzi, uhlaba inkomo. Phela imfuyo esibayeni. Linda. Linda. Linda.
Linda.
Linda. Akekho nolwazi olugcwele. Sokhe silinda amagama ethu mayebiswe. Ubona nje sesidlala abafundisi bamanga. Besenzisa yonke imihlola lenu. Wewe. Tubona sesidlala inyanga samanga. Sisenzisa yonke imihlola lenu. Tazvuge, temakande, sfunduglinda, sodlalaba. Tazvuge, svuge makande, sfunduglinda, ngoba sodlalaba. Mas ngakafika isikhathi sakho linda.